come.
Qui panisse? Passe, passe.
Ouais.
Passe, passe.
Bienvenue,
bienvenue.
Tiens, bienvenue, bienvenue.
Bienvenue,
bienvenue.
Bienvenue,
bienvenue.
Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, I could put you on tier, so put you on tier.
Wanna be?
And watch your body.
Yeah.
It's your pretty. Pretty. I look at you, me jump up.
Chill, I saw.
See you. Pretty. And producer call you Bamba.
Chill, I saw.
I get your microphone. 45 to kick us, number chapel.
Keep on, it's
your.
Look at you, happy, happy.
He's up,
we are my boy and Tachabu.
He's up, he's up,
Kade's Kwanan, Kade's Kwanan. Inna Dambian, unna ji unna Shetan. Kaige Kwanan, Kaige Kwanan. Wee Baba Gyan, huwa Chiko Dimesyan. Osta Sigyan, unna Fugema Shetan. Waki Baka Gyan, unna Ibanyum Ban. Kadisi Kwanan, Kaige Kwanan. Wem Toto Gyan, unna di Nyumban. Wem Toto Gyan, unna di Nyumban. See ya, wana kanyagia. Tunahamasisha mabaya,
mabaya.
Dere kufuta kaya ni kodi lakini so kama tunapenda kutokana na maisha tuliotokea.
Tute,
hauwezi kubadilika usipoamua kubadilika.
Tute, tute,
hauwezi kulifuta kosa bila kujua kosa na kukubali kosa.
Kukubali kosa.
Hauwezi kujua usichokijua.
Usichokijua.
Kabla hujajua, kabla hujajua.
Hii hauwezi kujua.
Hauwezi kujua
bila kujitambua,
bila kujitambua.
Majuto ni mjukuu,
majuto ni mjukuu.
Uswazi chuo kikuu,
uswazi chuo kikuu.
Mungu yupo juu,
shetani yupo chini. Mbona tukifa tunazikwa chini?
Sio, sio, sio.
Waone majeraha kitambo, hatujawaona.
Na
tukija kuwaona, so kama tunawachoa. Vipengele maisha ya Mola. Tuzo kufa, kila mtu atakufa. Wengine tuliwapenda lakini wamekufa. Na usipoziba ufa,
usipoziba ufa.
Utaujenga ukuta maisha popote. Ogopa ya so chicken, yapo chicken, yupo kitchen. Januari mjeuri, chanki mdori. Wadogo Shaban, wadogo Shaban. We mtoto gyan, ulale nyumban. We baba mwazian, we baba mwazian. We baba gyan, uachiko dimesian. Ostasi gyan, unafuga mashetan. We kibaka gyan, unaiba nyumban. We mtoto gyan, ulale nyumban. We mtoto gyan, ulale nyumban. Ema denke. We mtoto gyan, ulale nyumban. Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan. We mchupa gyan, ulale nyumban. We polisi gyan, kaniletea nyumban. Muna jeshi gyan, ulitia man. We baba gyan, huwa chiko dimesan. Binadam gyan, unajiona shetan. Binadam gyan, unajiona shetan. Parisi malala, uchacha wazi. Unaharibu vizazi. Six pack pakunye hapa kuhazi. Jomke wa ustazi, asala kwa jamii. Asala kwa wazazi,
asala kwa wazazi.
Kare wakamwa galazi. Ujumbo shazi, kuuza mwili kazi.
Kuuza mwili kazi,
anasala wazazi. Kakosa makazi, kakosa kazi. Mcha shebele. Hey doctor, anakunywa wanzuki. Hey mjomba, anakunywa ribeneki. Hey mwarabu, anakunywa mpaka pinku. Mpaka pinku, anakata koko jeti. Koko jeti, anafuta mpaka gozu. Mpaka gozu, anafuta mapushabu.
Kibatitu.
Analuka kijoti.
Analuka kijoti.
Analuka kijoti.
Watafutaji South Africa.
Hey kiba. Tuche. Hey nagwa. Na wala ejulikan,
na wala ejulikan.
Anafanya kazi gyan,
anafanya kazi gyan.
Anashinta nyumban. Muda wote metunke kichwan,
metunke kichwan.
Na wala ejulikan,
EYG.
Anafanya kazi gyan, anashinta nyumban. Muda wote metunke kichwan,
etimba kura.
Metunke kichwan,
tute.
Anabolo za migu,
anabolo za migu.
Anabolo za migu,
bado, bado.
Anabolo za migu,
tute, tute.
Anabolo zamigu,
anabolo zamigu,
anabolo zamigu,
anabolo zamigu,
anabolo zamigu,
anabolo
zamigu. Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan,
Kwanan.
Binadam gyan, anajiona shetan. Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan. Ustasi gyan, anafuga mashetan. Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan. Wem toto gyan, ulali nyumpan. Wem chupa gyan, ulali nyumpan. Wem polisi gyan, kaniletea nyumpan. Wakibaka gyan, unaiba nyumpan. Kaige Kwanan, Kaige Kwanan. Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan,
Kadisi Kwanan,
Kadisi Kwanan, Kadisi Kwanan,
Kadisi
Kwanan, anakunywa wanzuki
Adam Dunja
anakunywa libeneke anakunywa paka pinku
paka pinku
anakata goko jeti
goko jeti
anafuta paka gosu
paka gosu
anafuta maposhabu
maposhabu
analuka kijoti
analuka kijoti
analuka kijoti
pinku
kare sekwana
paka
kare sekwana kwa mtu ya unajiona shetia kare sekwana
kare
sekwana
sekwana
kibaka ya unaiba nyumba
unaiba nyumba
mtoto ya hula lenyo
hula lenyo
kaiga kwa na
kaiga kwa na
kaiga kwa na kaiga kwa na
dula msela
kaiga kwa na mwanzo mwicho tuje
ya tude
sito mchama
zenchi
kona baya guju smoda fatia
Devi Kanyoka Nagwa Mwanzo Mwisho West Side Poster
See ya
Download kupitia datimsafi.com kupata nyimbo mpya.